Give you praise forever. Holy is your name in everything I do. That's why I give you praise forever. Holy is your name in everything I do. That's why I give you praise forever. Holy is your name in everything I do. That's why I give you praise.
Kona wendo kinara hawengine malano meparara wajipake kila maala ndionyeshe binadamu kile wanezafanya ulivuma kabla jazaliwa na wanakosa heshima. Darkness can never be light. Tawafanya utoto ndani ya si tulipewa macho tunafaa kusi cheki wana tunasini tulipewa macho tunafaa kusini wana tunasini
takuimbia imbia mi imbo za sifa takuimbia mi bila woga tacheza mi.
Everything I do, that's why I give you praise forever. Holy is your name in everything I do. That's why I give you praise forever. Holy is your name in everything I do. That's why I give you praise forever. Holy is your name in everything I do. That's why I give you praise.
Jesus, let me give you praise. Lord, let me answer me, rest all day. Stress me, no text, let me bless all day. Mwepesi, mwenye mapenzi, mwokozi. Mwepesi, mwenye mapenzi, mwokozi. Takuimbia imbia mi, imbo za sifa takuimbia mi. Bila woga tacheza mi.
Siku za mwisho Bwana asema, nitaachilia roho wangu juu ya watu wangu, nao watatabiri. Nitawashangaza kwa mbingu na nchi, na yeyote atakayeita jina lake ataokolewa. Amina.
Mwepesi, mwenye mapenzi, mwokozi. Mwepesi, mwenye mapenzi, mwokozi.
Producer anacheza vinanda ndani ya vibanda.